exclusive from ztongamusic.com.
Busy on this.
Gigi boy.
Ukaenda, nobody can love me the way you do. Yeah. Ufuniko uzima iwe. Ukaenda, nobody can love you the way I do. Apo panja iwe. Teti virono le,
usa takata iwe.
Teti virono le,
usa bendera apo.
Teti virono le,
usa takata.
Ukanisia ndaraza nikonda the way you do. Wana kwetu atokera before you go. Mwingi twapita iwe na inde. Nangu zangu kechipu wa lelo, indi chipu wa chove. Niwe waishi wa bebe, wikinesi andi. Nina jahila na kale, baby. I can't let you go.
Ukaenda, nobody can love me the way you do. Yeah. Ufuniko uzima iwe. Ukaenda, nobody can love you the way I do. Apo panja iwe.
Teti virono le, usa takata iwe.
Teti virono le,
usa bendera apo.
Teti virono le,
usa takata.
Tif pala mene kafibula kukwe sana. Ngana rufanya te kutira nishikusamo. Teti mbepe ni wompe nsansa manga. Ndina ibo ngufa kwa tini nsansa mapamuru. Nomba imagine nga wati unshe. I think nungti mateti utushe. I doubt inga tunga mbele mushe. Tapali winga kutemwe fina kutemwe tuye. Both sides kuya valosi. That's why too late ya feloki. Gatua ilufia kwa ikontoro. Na theni parasti nubwelo zipeza tiki pamosi.
Nandandani ukaenda, nobody can love me the way you do. Yeah. Ufuniko uzima iwe. Ukaenda, nobody can love you the way I do. Apo panja iwe.
Teti virono le, usa takata iwe.
Teti virono le,
usa bendera apo.
Teti virono le,
usa takata.
Busy on this.
From ztongamusic.com.